ni abari wale ubwa hii si bahati mbaya ikuzi meni amini Mungu
amenithibitisha
Champion,
yeah,
super champion,
yeah,
super champion.